dhatimsafi.com.
Na kwa sababu mjinga akishaambiwa inakwisha. Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness. Ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.
Wizo, you know that he did it.
Wakitusaka hawa tupati, toko misele. Pia wanangu toka maketo, nyumbani kelele. Fina rose, pishani na joo, nasaka michele. Nebeba mitaye na peace way, so tasema nyerele. Kama nyerele.
Natema marifa kwa sabu kichwani kitabu. Jichanganyi vikiwa kijana nkizeka. Ukibonga natoka na mkwaju. Wa juma neno can kill nobody. Vile I'm in business suit and tie, utasema mwaisa mtumbadi. Bra nenda kama boss mobimba. Nenda kafkab no kinga. Miadui yangu maskini na ujinga. I know what I say. Missing on Netflix. Maybe you can chill. Kill yourself if you ain't my god in fun. I can never look at you. Trust my god. Siku wakizana mzungu. Watapata 1.2 buzu kwenye 1 and 2. Bubblegum rappers. Yoda sababu I'm chewing. Ukija mtaa niko number 1. Soko la mtaa bila ubisha 1. Mwona tamani unana shoot like Kali. Mind inataka unana shoot like gun. Feeling like Jigga was sad than 1. Highest like all might. Holy like none. Kwenye mitandao wakipanga top 10. Mimo wanipange mimi ni number 1. Peace.
Wajibusaka hawa tupati. Tuko misele. Pia wanangu toka maketo. Nibari kelele. Feeling a rose. Pishani na joo. Nasaka michele. Nebeba mitaye na peace way. Zuda sema nyerele. Kama nyerele.
Baba wa taifa mtani ndo sifa. Ushamba umekuwa cool kabisa. Siwezi kufa nani. Legendali wa Kinyakyusa. Ninafanya vitu vya kuishi milele. Yote jamezima nina igusa. Mbele sana ya muda. Hatupele lusajo ifinja fiosa mwe. Mshindi mwana mapinduzi. Jiniasi lelo mgunduzi. Kwa basungu ingamu mbuzi. Wakujabafiki watoto wa juzi. Kina dada hazi kabisio nyuzi. Chosi magala kipande harmonize. 50 centi wambea paradise. Utawala kizi mkazi. Watu baki cheka tu. Wafanya contenti hela tu. Mtaji wetu vipaji vyetu akili zetu tu. Watu wetu ndo shamba letu so kuishi kwetu tu. Nyumbani salama nzikwe mbea tu. Ndoto zinaishi ishi. Kuzifata ni ubishi ubishi. Kuwa kitu so rahisi. Kuwa chia kila kitu in peace. Umoja wa fisi. Kukaya misi. Yone juani kiwa Yesu. Walimsaliti kwa kumkisi.
Wakitusaka hawa tupati. Tuko misele. Pia wanangu toka maketo. Nyumbani kelele. Feeling a rose. Pishani na joo. Nasaka michele. Nebeba mitaye na peace way. Zuda sema nyerele. Kama nyerele.